Yarankunze nabona uko mbivuga myaka igihumbi amagana irashize antegurira ibyicaro byiza bitu umukunzi utuye inyuma y'ibicu uwo yarankunze nabona uko mbivuga myaka igihumbi amagana irashize antegurira Charo byiza uwo yarirahiriye n'indahiro yati sizongera kunywa ku buto y'umuzaru hari n'icara ntanumugeni nakunze hari n'icara ntanumugeni nakunze uwo yarirahiriye n'indahiro yati sizongera kunywa ku buto y'umuzaru
Sindongera kunywa ku mbuto y'umuzabibu hari ni